na 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 na.
Lokho engathenga imoto ubala ngalife. Abanye babengcuphile sebethi ngayitshela. Inkinga ile moto yami ngiqhatha nomphakathi.
Okay, so ngomunye udate ngiseThekwini intwana ngifaka upetrol. Ngufake bese nginika umfana itip yoclean udashboard. Ngicosha izinto ey'ncane, ngibambe ne-airtime ya-telecom. Ngibuye ngibone ugelo ogesi, angicela ulift ngaka-Eskom. Ngimbuze ukuthi uyaphi, athi uhlala ngasekhaya. Ungazi kanjani, athi unokungibona ngiphefome nani. Angena ahlale ngaphambili, asibeke emumva isikhwama. Ngizenze ichama, ngidlule ey'tolo, ngibambe nama-drinks ambayo. Emotweni ngikutshele, ubhizi ushaya ama-self. Uthi uyikhiphe ne-celeb, ayibo, ngathi sama friends, ayena ugela ufresh, ugqoke ingubo eveza iphenda. Ngwinyamathe engaqedi, esikhwameni akhiphe iphenda. Uvele kungicacela ukuthi ayibo, selibone robots. Mangiqalaza ngakuyena, ayibo, igazi ligcwele imbodolo. Akhale ngama-pain, athi angimasaje umgogodla. Faka imoto eceleni, athi futhi useyagodola. Imtshela abekezele, cause enanda sesiyafika. Nami nginqena ukudriver fast, igazi imoto ingagingqika. Ithi ngiyaxolisa nkosi yami ukukubangela isidina. Ngithi khuleka sisi wami, nami anginankinga nje nokusiza. Athi unqena ukuyakubo, cause akekho ozomnaka. Aseklinikhi athi akalimele iy'nkinga zesikhashana. Athi ngoba sekulate ubecela ukuya ekhaya. Kucaca ukuthi ngiyanqaba, ngibone ngaye-ke esekhala. Nami-ke ngivele ngidabuke, ngibone ekhiphini yembizi. Sifike endlini ngiyamqukula, then ngimphose embhedeni. Acela amanzi ngimnike, awele phansi aginqike. Abheke phansi aphimise, acela amanye ngimphinde. Sengiyamkhanselisha, ngathi uphethwe i-depression. Sengudokotela weyilwane, ngizalelwe yinja endlini. Athi angifaka isandla ngaphansi, ngimuze ukuthi unani. Ngithi ayibo, sengiyakudlwengula. Athi anginankinga, kunani. Lapho ngiyalibona nethanga liyelo liyangijubhadayiza. Vele ngifaka isandla, kanti isilima sesiyangividorize. Usholo ukuthi awubona ubuntu wami ukuthi uyangidlwengula. Then le video ngizoyiposta, umhlaba wonke nje uzoyibuka.
Hey, ever since ngathenga imoto I've changed. Then I see imoto layisha ama-2K. Ave zithanda nemoto yami ngiqhatha nomphakathi. Ever since ngathenga imoto I've changed. Then I see imoto layisha ama-2K. Ave zithanda nemoto yami ngiqhatha nomphakathi.
Okay, umaka aphiwe bengimbiza u-yellow phone. Cause ufana nemoti yami bengimlift ama-yohol. Benqena ugibela ama-tax beyifaka kumini grosser. Bengifakela u-petrol nemali edrinki nje yokubodla. Umaka aphiwe mina bengihleli ngimhlonipha. Benokubuka amandiya engibize njalo ngizotolika. Bethandana nesosha lifika kanye ngephasika. Nginokumkhandela ugesi itofu nawo ama-ayina. Ngolunye usuku angibize athi ucela ngize kwakhe. Ngenhlanhla ngifike sephekile, ngifika nje aphake. Aletha ukudla shintshe ebusweni nami ngivele ngixwaye. Athi iqolo libuhlungu becela nkosi yami ngimrabhe. Ngilovile ukuyoriheza kuvele kufona u-MGO. Ayithathe ifoni ayilahlele, athathe i-MCO. Akhumule iphinifa bhekele ngimrabhe emhlane. Akhalisa okwengane athi please isandla sithambe. Ashintsha amehla kweqe ngithi unosathane zimu. Athi qhubeka mntanami wemama ngephakade mina. Angibuke kabahlini athi ngiguzile ngiphike. Athi yini oyicabangayo ngithi lutho maka aphiwe. Athi ngibrashela ngithinde, athi ngibrashe futhi ngiphinde. Akhumule ivest ngiqimbe lapho sekumnyama kuhlwile. Lapho ingqondo isajamile yena usehleli phansi ngimile. Sengihefuzela phezulu ubaba wakhona vela afile.
Hey, cishe ngenza kuma umdali mistake. Ngithitha nami ngawenza amaphutha I swear. Sengaze nishe isimo yami ayinabathakathi.
Sengaze basho isimo
impela beshisa kambe. Ma umdali mistake. Amaphutha I swear. Imo yami ayinabathakathi.
Ubanana.
Ubanana.
Thank you, Monty Boy.
Ah, it's a song of it, yes. Kupunga, sunatelo, kupunga, kakuza lab. Ma umdali mistake. Ama puta, I say. Imutia, nabatagate.
Imutia, nabatagate. Imutia, nabatagate.
Imutia, nabatagate.
Imutia, nabatagate.
Imutia, nabatagate.